music on northwesternmusic.org.
Kunokota kwera boys kucheja, kota fika boys kutempo ha. Kota kwera boys kucheja, kota fika boys kutempo ha.
Liza pomi danso kuno waini kwa nightclub. Vama wani vita ile pambali. Kuno ndiye kwea masirila masagari. Dance, dance, dance. Shake, shake, shake. Jumpa, tia kuila kwa chipupa. Musana unyanganye mwanga fali ipupa. Hop kuma boka dema balansa na fonse. Lewa tika choka kuno tesiri za zonse. Ya kulipe yo kuwalira tipa ya nyelele. Too much sound kwa paneba sanga mvele. Hilo kufiko kabaya liko sikembo. Beufuna kunyamuka nepe ya suza matepo. Ine blackout inasiye na kuona. Menso ya lema nifuna che kugona. Ma, mailo iliko. Mailo kumabondi ni mitiko. J. Cox.
Koto fika boy siku tempo ha. Kota kwera boys kucheja, kota fika boys kutempo ha.
Wafipa bati kulise nisi kwacha. Beshi maipira ni wajabali bekwacha. Muklapu chikuru ni kunkalacha social. Otherwise banga kuchole mabonzo. Problem kulipe na walwanda. Kulipe ya teleka ni mwemo iwe chanda. Nikusiwa nera munga ufa ni kwa street. So kuno siku church niku nightclub. But security wosa langana wavene. Mama funda wakai na putro banga puanye. Ukabunga mtu nukukamba tse soli. Kuzipanga tompo kuno wachosa ukali. Ukafuno yenda kulipo enda na boto. Parinjomba pato sima nyamula mbeoti. Hapa nikusi ya manje nienda kopanza. Nisa kupese kwa choka apona panzaka. Cox.
Koto fika boys kutempo ha. Kota kwera boys kucheja, kota fika boys kutempo ha.
MC Cherry Breeze Maxon, yeah, yeah, yeah. The Bridge Cape Town Carrefours KTMC
Filipina Zencha, far northwesternmusic.org.